Yeah, Mr. Lee. Yeah, dropping beats again. Yeah. They wanna dance, they wanna dance. Everybody just wanna dance. They wanna bounce. Everybody just wanna bounce. They wanna twerk, kill a dem too. Another twerk. They wanna fight. Check if any boda who made ya fight. Tuna chop and white, tuna chop and white all night long. Tuna chop and white, tuna chop and white all night long. Tuna end the rave, tuna end the rave, have to stop. Tuna end the rave, tuna end the rave, have to stop. Ooh. Baby, baby, have to. Kwa kenja leo, hatuna business ya kudu. Leo siku yote ni yetu. Show the world chenye tunaweza do. Tuna run the world. Baby baby atu. Kwa kenja leo hatuna kitu cha kudu. Leo siku yote ni yetu. Show the world chenye tunaweza do. Tunachapa ngwai all night long. Tunaenda rave leo hatu stop. Baby baby atu. Kwa keja leo hatuna business ya kudu. Leo siku yote ni yetu. Show the world chenye tunaweza do. Show the world chenye tunaweza do. Tuna run the world. Everybody just wanna dance. Everybody just wanna bounce. Every girl just wanna twerk. Everybody just wanna fight. Baby baby atu. Kwa keja leo hatuna chakudu. Leo siku yote ni yetu. Baby, show the world chenye tunaweza do.